DutchMsafi.com. Master Music.
Asauta vairasi, asauta babakena, babakena suresho, wanakuda mufirata, voxi, adedi, kinta, punta, kinta.
You skodan na bitch.
Mafanda na kuomba, panza sikiriza dana kumbuza asira. Kusema kweli, na ilifuko mwenyewe nimeachiwa. Una, ukikaa kidogo, ukisubiria mwenyewe atarejea. Sawa, nipo nalo pembeni, sasa ndioni. Mbona, amuulizi nyinyi, muna nipigia cheni. Sawa, nipo nalo pembeni, sasa ndioni. Mbona, amuulizi nyinyi, muna nipigia cheni. Mbona, kando sinipeleke, naomba sinikamate. Solangu sinipeleke, jamani sinikamate. Pando sinipeleke, solangu sinikamate. Pando sinipeleke, solangu sinikamate. Fukola bangi, oh, fukola bangi. Tena, fukola bangi. Wanangu ngafika, bila shaka ngavesha ngawasha. Na vibe isha panda, tusishi hapa. Tusoge uwanja nikinawanga. Kumba kama kaga undi tukafika. Kama gawa tukaanza kuziwasha. Wanangu akatoka, kamba kwenda kufata. Mala gafa, uni ya wafa. Noma, mala gafa, uni ya wafa. Kwanza, lisa zimekata, na karibia ndo kaenda kuchukua. Una,
naomini, wakubwa kubwa. Hawa kurungwa kibamba, hafa inastye. Hawa kurungwa kilondoni, wakurungwa tandare. Wakurungwa mwana nyamara, hawa kurungwa morogo. Hakiro santuriani, kifuri chata. Hawa nangwa bagamoro, hawa kurungwa mataya tembonio. Kwambulushi, asadamu. Hamkulungwa Saddam Bizo. Hawa sarimi wanangwa mudabi wani prisona. Wakulungwa Bunju kwembele jare boy. Acholo mtoto mama. Hamkulungwa Paulo Po. Wanangwa Mtipesa Makama Kise. Hawa nangwa Chokes Charika. Achaize yo we mpogo. Hawa sarimi Midnight. Atushibagi Akrezi. Hawa nangwa Magari. Hawa nangwa Lada Ulusi. Hawa nangwa Mungo Otanga Mtua. Hawa nangwa Zanzibari. Osama Bila Denga Nyongo. Champion in the middle, artist number 2 KK, Mawe, Paris Scottish Punchy, Wazungu Taira.